butaka ne nyumba byenagula ku mutala jimbo ategwe mu biru kwatira ddala ekiiko kabalagalo sike omwono gwejija ensimbi eziwerera abaana mwezimbi ennyumba baana bange seeka ku byamatanta kiroleke ennakuwa zitali ginyweza zalina sembere eno kukwase bannoobo baleme okudaaga okumanga bannoobo owerezanga bannoobo ekibanja n'ennyumba omuwala yabansikira
salongounga mu byobuwangwa bya wano wali okirabyewa omuwala sikatya ngabalezi we bali binono byanfuna wekuba okufumbirwa yali wasa omwami n'amuteeka mu njuyo omuwala munaku gana gapiga mataka zainalirwanirire kijambo alina ekiwago olajja kukuma banneebe ate mpisa alina nnungi mulenzi yabasikira omulenzi asike
edda mama wabaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu nabalenzi gabagapi
omulenzi asike
edda mama wabaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu nabalenzi gabagapi abalenzi mbatyamu singa onjukira ibula ekikolwa kyeyankola yali anyaza ekyapa n'akisingira bbanka wano ntaba kuba nantaba sira gye nali mpedde abalenzi tobesaako obwavu bwemuluma afuna kyatunda leero twajjula e dubaayi batunda n'ennyumba bagende e bulaaya
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu n'abalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu n'akalenzi gabagabi
kezala kekomba salongo we bakunyaga tonyiganga ezentonde toletanga tyabaana bajja beekuza maka gange wamma kijambu girolamule kitawawuntu ebyayogera byesonyiwe
ekibanja n'ennyumba omuwala yabansikira
wamma kijambu girolamule kitawawuntu ebyayogera byesonyiwe
ekibanja n'ennyumba omuwala yabansikira
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu n'akalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu n'akalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu n'akalenzi gabagabi
omulenzi asike
edda mama w'abaana omuwala yabansikira
omuwala munafu
naye nange kyekyamu n'akalenzi gabagabi.